Kua rongo mātou me ngā whakarere ki o ngā momo taumata whakahaere o nāianei. I te mea kaore aua taumata ngā tarati o te whenua i whakatutuki pai ana i ngā hiahia o ngā kaitiaki whenua Māori o nāianei. I ki ana hoki rātou, kaore rātou e hono ana ki tō rātou whenua, he uaua ki te whanakitanga i te whenua me ngā pūkenga o ngā kaitiaki whenua Māori.